maizuzu angisho yazo ukuthi ngiyakuthanda. So please cela ungalaleli abangani bakho lokho bekhuluma izinto zesinacks ngami. Mina nawe siyathandana sisuka kude. Forever wena sithando sami. Thanda njengoba ungithanda. Maizuzu. I love you.
Wezuzu my darling.
Maizuzu we my dude, into engazwani nokukhuluma. Umudlu le bentshi sengilikhe sihlahleni ngilunga. Mina manje ngifisa ukuthumela kini abomalu. Bafike kini bakhuluma. Lento simane siphuthuma. Ngawe ngisemathandweni sondela lana esifubeni. Uzwe inhliziyo yami ishaya kanjani ngawe. Strigard nasi ngiyabetha ngawe. Wife material umndeni ngifuna ukwakha nawe. I know love angikho perfect. Ngicela ubekezele your friends but angikho romantic. Ngiphume gospel mara ngiyazama mangifika kuwe ngithenga i-PS. Uthando lwethu baby ungalifanisi with your peers. Le akusiyi competition ngikuthando kwamambela. Le akusiyi politiki akekho ozosivotela. Ngisoze ngidlale ngawe mntana abantu mina ngiyakufadela. Vele imoto anginayo but enhlizweni yami uzogibela. Hlala unethezeke feel at home when I'm my sugar. Demand bheka ismile samba namadimpuzu. Wenza ilove imelte ifise nokucabuza. Tiyela melishisa ngethilo ngihlala ngilihubula. But angikho fit for wena sondela ngikuqubula. Love is in the air my haters oyizwa ngempumulo. Mayidululu mayizululu ngiyazibongela ngukhulunkulu ukuthi angiphi umuntu ofana nawe aqede nami isizungu.
Sinasa hlala sisonke.